to jip you understand.
Leo mbaka nikilala, fo.
Usijifanye unanijua, only die so could die. Tamaliza hela Mwisho tupe na waleti Kama umekuja kugongea
Toka,
toma,
toka, toka
Kama umekuja kuwanga umo
Toka,
wana, ebu nenda
Toka
Ya chiquis son tatipa.